ikun Radio Segala Amerikat. Radio Segala Amerika wutata hanga jimata ti galgala ke sa salama fulakka dalqabe hanga sa asaditti meter bandi diddami lama diddami shanif soddomi to korratti Washington DC ra kande barso saganta fa normo amajalqaba agifatuta ke nya kabajamu fagoda fi iorra radio dan marsa interneti fi satellite nail sati tini akasumasi facebook dan saganta ke nya hoddo fajirtan hundu nagan ke nya bakajirtaniti isinakakab akamultan guyana ra robi agaya diddami shani barakum lama diddami tokko akala kopsa dopiyati mo agaya kuda sagal barakum lama fi kuda sadi kesumi sanke sanarra an bafkadu morodati Birun imma nageenya fi tasgabbi naanno Gambeella namutan yaddo nageenya ta umalu jedhamani shakkamani soddoma qabe akka qorachaa jiru beeksise. Dhaabbanni African Economic Solution jedhamu bara 2008 Minnesotaatti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrikaa garagaraa irraa sababa garagaraatiin dhufanii fi dhimma dinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Pirooduusariin tamsaasaa irraa Nigusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tujubeen oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessiti.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ilaalchi martinuu Itoophiyaa gama kaabaarra taa'ee innaa jirutti dhiyoo Wallaggaa keessaa namoonni nagaan 200 ol hidhattootaan ajjeefamuu kan ibsan paartileen siyaasaa hangi tokkoof waldooleen siiviki mootummaan lammiiwwan naannolee akkasii keessa jiraataniif eegumsa akka godhu gaafataniiru. Dhiyoo Wallaggaa aanaa kiramuu keessaa 71 dura hidhattoonni haleellaa raawwataniin lammiiwwan ajjeefaman 231 ol ta'uu kan ibse paartiin innaa jedhamu fakkeenyaaf dubartoonniif daa'imman kan keessatti argamu ta'uu tuqee jira. Kan mootummaan shanee ittiin jedhe gareen hidhattoota dagachiisanii namoota nagaa ajjeesan jechuudhaan dubbii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbatanii lakkoofsa namoota du'anii garuu hin ibsine. Ilaalcha qaama nageenya Oromiyaa naannoleen isaan barbaachisu duularra kan jiraniif hidhattoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Paarlaamaan Itoophiyaa shoroor keessummaan himachuun gareen shanee ittiin jedheef ofiisaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee kan of waamu garee hidhate yakkawwan akkasii haalaa turee jira jedhan. Boordiin filannoo Itoophiyaa waxabajjii 14 bakka filannoon ittiin geggeeffamne naannolee biyyattii Somaalee gama kibbaaf naannolee Hararii keessatti fulbaana 20 filannoon akka geggeeffamu murteessuusaa beeksise. Itoophiyaa kibba gama dhihaa keessatti sagaleen hiree murteeffannaa uummataas guyyuma kana geggeeffama jedhameera. Boordichi kana dura naannoo Hararii waliin hanga dhaddacha oliyyannootti kan wal himate wiirtulee filannoo addaa kan Harariif qophee jiru ilaalchise filannoowwan kana duraarratti ta'aa akkuma ture wiirtulee filannoo warreen Hararii qofti kan itti galmaaniif sagaleetti kennan naannoo Harariif Harariin alatti kan qopheessu ta'uu beeksisee jira. Boordichi dursee qaamme irratti filannoo geggeessuuf ture hanqina yeroon kan ka'e paartilee siyaasaa waliin mari'achuudhaan gara fulbaana 20 akka dabarse ta'eera jechuudhaan daayireektarri kominikeeshinii boordichaa Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Addis Chakkol gabaasa ergeen. Guyyootaaf lola geggeessamaa tureen walaba ba'an kan ittiin jedhan naannolee Gondar kibbaaf magaalaalee keessatti hojiin tasgabbeessuu hojjetamaa jira jechuudhaan bulchaan godinichaa obbo Qalamewarq Mihiratee ibsaniiru. Gama biraan TPLF birgeediwwaniif loltoota hedduu dhabamsiiseera jechuudhaan ibsa baaseef kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan dubbiimaan raayyaa ittisa biyyaa odeeffannoon dogoggoraa tamsaasuun mala lola TPLF jechuun haalaniiru. Bulchaan godinaa Gondar kibbaa obbo Qalamewarq Mihiratee akka jedhanitti bakka TPLF seenee ture amma harka mootummaaf humnoota naannoo Amaaraa jiraa jedhan Gasaay, Kimmir Dingaay, Saalii Gubgub akkasumas magaalaaleen nafaas mawucaa raayyaa ittisa biyyaa humna addaa naannoo Amaaraaf milishaa akkasumas deeggarsa fa'aanuuf hawaasichaan lola taasifameen bilisa bayeera jedhan hidhattoota TPLF keessaa kan du'e kaan immoo booji'ame kan hafe injifatamuun naannoo san dhiisee bayeera jedhan TPLF lolli keenya mootummaa waliin jechuudhaan uummata afaan faajjessus magaalaalee seene mara keessatti gochi ni raawwate eenyummaa isaa isa dhugaa mul'isa jedhan obbo Qalamewarq jechuun Asteer Misgaanaa'uu gabaasteetti. Kan mootummaan shoroor keessummaan ramadeef ofii isaanii waraana Tigraay jechuun of waamaniif dubbiimaa akka ta'an Gabra Gabratsaadiq Umnoonni isaanii naannoo Amaaraaf Affaar keessatti miidhaan namoota qulqulluurraan ga'aa jira jedhame akkasumas qabeenyaa saama ka jedhu oduu kijibaati jechuun fudhatama dhabsiisanii jiran. Dubbiimaan kun akka jedhanitti kanneen oduu kijibaa akkasii afarsan ofii isaanii uummata Tigraay irratti yakka hedduu waan raawwataniif jedhanii amalli waraana Tigraay namoota nagaaf hambaa seenaarra miidhaan akka hin geenye dursee kan ittisuu jedhan. Dubbiimaan kun itti dabaluudhaan humni Tigraay kan to'ate naannoo Affaariif Amaaraa hanga tokko bulchuuf fedhiin qabu jedhanii raayyaan waraanicha humnoota jiraachuu uummata Tigraayiif yaaddoo ta'an bakka isaan seenan seenuudhaan ni dhabamsiisaa jedhan. Himannaan uummata Amaaraa ijaa bahuuf jedhamuun dubbatamaa jiru jedhameef dubbiimaan kun innaa deebisan humnoonni keenya kan isaan ijaa bahan uummata keenya irratti kanneen yakka raawwatan raayyaa waraanaaf hoogganasaa malee uummata Amaaraas ta'e kabiroo ijaa bahuuf miti jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Subhaa Maqaleerraa gabaaseera. Ministeriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee torban darbe keessa weerarri vaayirasii koronaa haala hamaan dabalaa adeemee jedhan vaayirasiin kun Itoophiyaa keessatti erga argamee qabee lakkoofsa namoota guyyaatti qabaman keessaa inni olaanaan sanbata darbe galmeeffamuusaa kan ibsan ministeriittiin kun carraan vaayirasii kanaan qabamuuf jiru dhibbarraa yoo baay'ate harka sadii kan ture amma gara dhibbarraa harka 12 ol guddateera jedhan. Dr. Liyaan kana laalchisee hagayya 18 ibsa kennaniin sanbata darbe namoonni 1282 COVID-19 qabamuu isaanii ibsan. Yeroo ammaa talaalliin COVID-19 hangi tokko guutuu biyyattii kan wal ga'e yoo ta'u Finfinnee keessaa namni umriin isaa waggaa 35 ol ta'e jiraataan kamiyyuu talaallii kana fudhachuu akka danda'u Dr. Liyaan ibsaniiru. Keessumaa ministeerri eegumsa fayyaa akka beeksisan namoonni 15,507 darbe qabamuun weerarri kun haala hamaan babal'ataa deemuusaa ibsa jedhee jira. Kanneen kutaa namoonni akkaan dhukkubsatan keessa ciisaniif lakkoofsi namoota du'anii dabalaa adeemuusaa kan ibsan ministeerittiin kun haalli amma Itoophiyaa keessa jiru weerarri vaayirasii koronaa marsaa sadaffaaf ka'uusaa mul'isa jedhaniiru. Hanga ammaatti namoonni 2,103,150 talaallii kan fudhatan ta'uu ragaan ministeera eegumsa fayyaa mul'isee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi lama tattaaffii namoonni gamasii ba'an xiinxaluu akkasumas pirezidaanti Joo Baayiden loltoonni Yuunaayitid Isteetsi hafanii jiran hanga hagayyi 31 Afgaanistaan keessa akka turan dhiibbaa kaa'uuf jecha imala durseen beeksifamin magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabulitti kaleessa geggeessanii jiran. Imala keenya booda dhimma kana dubbachuudhaan daawwannaa sana iccitiin kan qabneef namoonni gamas jiran irra balaa ga'uu malu xiqqeessuu akkasumas ragaa jiru walitti qabuuf malee ofumaaf akka hin ta'in dimokiraatichi miseensa mana maree kutaa Massaachusetts Seth Moulton'iif rippaabilikaantichi miseensa mana maree kutaa Michigan Peter Major ibsa waliin ta'uun kennanii beeksisaniiru. Miseensonni mana maree kun koree tajaajila waraanaa keessa ka jiran yoo ta'u erga xayyaara dhuunfaan Kaabul keessaa ba'anii booda ibsicha kan isaan kennan akka ilaalcha isaanitti haala jiru ofii arganii ajajaawwan waraanaa gamas jiran waliin erga dubbatanii booda nama mara yeroon achii baasuun hin danda'amne jedhan. Hojiin loltoota gamasii baasuu dhuma baatii kanaatti xumurama jechuudhaan Baayiden qixxata kaleessaa beeksisaniiru. White House har'a ganama akka gabaasetti sa'aatilee 24 dura tilmaamaan namoonni 19,000 xayyaara waraanaa Yuunaayitid Isteetsiin Kaabul keessaa ba'aniiru. Erga hagayya 14 qabee lakkoofsi namoota gamasii ba'anii 82,300 ga'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti waliin ceena. Biiroon dhimma nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa namootaan yaaddoo nageenyaa ta'uu malu jedhamanii shakkamanii 30 qabee akka qorachaa jiru beeksise. Hoogganaan biiroo kanaa obbo Toobaas Tuut ibsa VOA'dhaaf kennaniin namootaan qabamanii qoratamaa jiran keessaa miseensonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF adda bilisummaa Gambeellaa fi ABO shanee akka ta'anitti kanneen shakkaman jiru jedhan. Yeroo ammaa Gambeella keessatti haalli nagaa jiraatullee mootummaan rafuu hin qabu jedhu obbo Toomaas. Naakor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qaba.
Torban darbe naannoo Gambeellaa keessatti namoota haala nageenyaa waliin wal qabatee qabaman 80 caalan keessaa namoota 30 ta'an irratti qorannoon taasifamaa jira jedhan hoogganaan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Toomaas Tuut. Sababa itti namootni kunneen qabamanii hidhaman jedhan akkasitti ibsu hoogganaan kun.
Kun laakiin dhibbar sulawana ka dubuuf sudaan dadhaa mirgin ድንበር ነው ያለው
ናኑን ኬኛ ሱዳን ኪባፋነ ዳንጋ ዴራቀባ ነሞትኒ ናኑ ካባ በከወራን ጅሩድራ ዲሰኒ አልቲን ፈንጅራ ነሞትኒ ነጋና ኑ ኬኝቂ ስጅሩ ቦሬሱ ፈንሌ እንደማመን ጅራቱ ተናንቻን አላ ነሞትኒ ብሮና አንዶ ከነኪ ሰቲን በከም ንዲዱፉ ነሞኒ ዳንጋ ሱዳን ኪባጨው ፈደንሌ ጅሩ ሶቺ ወሜ ሻወራና ሴራን አላ ናኑ ጋምቤላ ኪሰት ታስፈመንሌ ጅሩ ነሞትኒ ኢሉማኒሳኒን በከምኒ ሆቴሎ ተኬስ ኦሶቡለኒ ስሙለታ ሃሊያ ከናሞ ነገኛና ኑ ኬኛ ዋንጂቁፍ ኡመትኒ ከነጋምቤ ነጋንገሉ ዋንበርባኑ ከነሞተ ከነን ከምኒፍ ጀጠን
ኦቦ ቶማስ መለቶሎልቱ ለተርገሜራጀቹን ነሞተ ሚሴንሶተ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ አቡት ተውመሉ ጀጠን ሸከኒ ቀቦሂሙን ነሞተ ሚሴንሶተ አደብሊሱማ ጋምቤላፊ አባውሸኔ ጀቹን ኢሳዋመን አከቀበንሌ ይመኒጅሩ
የውትድና ምልክት የተገኝባቸው ሰው ይዘና
ነሞተ መለቶሎልቱማ ቀበን ቀምኔጅራ ጀሪኩኒ ሎልቶታ አቡቲ ኢሳንተው ከንቲም ልከኔፈኔ ቆረንዶታስኔኒ ፈከኛፍ ዮ አቲሎልቱታቴ ሚለ ሙዲፊ ገቲቲ ኪረቲ መለቶኒ ውለታ ኩኒኒ ቤከማ ለመፋሙ ለሞትኒ ኩኔን ቃሙሌኒ ኬኛን አንዶ ኬኛን ቆፈምቲ ፈንቀበመን እንዶሚና ፖሊሲናኖ ፖሊሲ ፌደራላፊ ዋጅሮዴ ፈኖፍ ነገኛ ቢያሌ ሳውልን ተውን ተርካምፊ ፍጥተሜን ከንቀበመን እንኒ ከምብራኒሞ አደብሊ ሱማ ጋምቤላ ጀደሙን አባትኒ ይሁት አባቴፊ ወገናን ይሳፍ ለነውረት ከነርማተኒ ትረኒፊ ማለቀ አቡትራ አርገተኒ ወጂ ሽፍቱማ ከንገገይሰኒ ሚሴንሶታ ይሳኒስ ሜሻውጂን ቀምኔጅራ አከሱመሲሞ ሉልቶትኒ አባውሸኒስ አርከመኒጅሩ ጀደን
ገረዳንጋ ሱዳኒፊ ሱዳን ኪባት ጨውፊ አቺስ ገረናኑ ጋምቤላ ተደዱን ሜሻውራናፊ ማለቀ ሴራን ላድ ዴቪሶን ነሞን ሸከበን ቀበመን ሌጅሩ ጀቹን ኦቦ ቶማስ ይመኒጅሩ
ዋናው በድንበር አካባቢ አመንቶ ወርድቡ ሱዳን የሚሄድ የሚፈልጉ ግለሰቦች ነበሩ በዚህ ተቁማ የተያዙ ሰዎች ነበሩ
እንጉዳን ገመዳንጋን ሚልቀኒ ገረ ሱዳን ኪባ ነሞን ዴሙ ዳፈር ባደንጅሩ ኤሩ መተራ አርገኔ ሃልሙል ፈካቱን እዶ ፓጋት ጀለሙትስ ነሞ ተሰደድ ቀምኔጅራ ነሞኒ ቀበመን ኩኔን ጉያጉያ ሱዳን ከይሶኡሉ ገልገላሞ ገረዳንጋ ጋምቤላ ሲኑ ማለቀ እዱ ቀቡ ዶላር ብር ኢትዮጵያፊ ማለቅኒ ሱዳን ይሰርከት ቀመኔጅራ ኡፈናም ፖሊሲ ጉለንታ ገራ ገራ ቀቡ ሰከስ ሙቀመኔጅራ ጀሪኩን ሱዳን ኪባራ ሜሻውራና ፍደኒ ጉርጉሩ ሆጂ ደልደለ ሴራን አላስ አዴምሲሱ ጀጠን
ኦገናን ቢሮ ዲሞተ ነገኛ አፍተስገብና ኑ ጋምቤላ ሃለ ነጋ ናኑ ጋምቤላ ኬስ አመጅሩ ረትስ ዋንጀረን ቀቡ
ባውንሳት አንካራዊ ተላባን ግን መንግስት መከኛ ከለበጠ
የሮ አማከን ሃሊ ነጋ ጋምቤላ ፎያዳ ገሩ ሞቱ ማረፉን ቀቡ አንጋማት የኮተዱን ፈራው ተመን ተኩተኩ መሌ ጉቺካ ጋሪዳ ራውተ ሚንጅሩ ዋነከ ሲያከንታኒ ሞቱ ማፉ ምን ይወሊን ቅንዶ መንጆቹ ቀቡ ነንኒ ነጋምቤ ነጋንገሉ ቀባ አሎሊ ገላንገሩ ጋምቤላን ይሮአማ ከነጋዳ ጀጠን ጉርሙሌ ሞቱማ ናኖ ጋምቤላ ይመናረት ጤሱ ቢልብላን ዴቢ ገመይሳሊ ጋፈቹ ያሊንታ ስፍኔ አማፍ ሚልኮፍኔ ሃቶ መሌ ጉርሙን ናኖ ጋምቤላ ከሰሶቹ አጀጠሜ አደብሊ ሱማ ጋምቤላ ጀጠሙ ገመፉለ ፌስቡክ ይሳን ቶርበለማን ደርቤ ጋምቤላ ከሰትሌ ቀብሶኒ ደኖ አከይገለም ዋምቸ ጤስ ይጅራ ገመብራም መነመሬ በከቦቶ ኡመታ ኢትዮጵያቲን ሽሩርከ ሱማን ቃሙሊ ሂመተመን ከሳ ጉርሙን ሞቱማ ትግራይ ጀጠው ፎም አቡት አከሱመስ ጉርሙን ወራነ ቢሊ ሱማ ወሮ ሞጀቹን ኡፎም ሞቱማን ኢትዮጵያሞ ሸኔ ቲንጅር ይመናከን አንድረ ሞቱማን ረትዴሽ ሃላቱረ ንጅሩ ቶርበሙራ ሰድራሞ ጉርሙን ለማኑ ሞቱማን ረትዴ ኢባታሱ ፈከወሊ ገለን ሆገንቶትኒ ኢሳኒ ቤክሱን ኒያደተማ ገባ ሰራዲዮ ሸገለ አሜሪካስ ያኮር መልካ አምቦራ
ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ አጀፈቱ ተገኛ ጋር ሰገንታ ከኛ እጣኑ ትጨው አንድረቲሞ ወለከና ወጅኒና ለገፈን
kun Radio Sagale America. Dhaabbanni African Economic Solution jedhamu bara 2008 Minnesotaatti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrikaa garagaraarraa sababa garagaraatiin dhufanii fi dhimma dinagdee irratti tajaajila kennaa jira. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatanii akka qabeenya horatanii fi leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu fi deeggarsa teekniikaa kennaa akka jiranu kan dubbatanu pirezidaantiin dhaabichaa obbo Gannanaa Galgaluu bara darbe qofa namoonni 1,400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalanu gargaarsa gooneerraa fi jedhan fayyadamtoonnis waan jedhan qabu. Gabaasa Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa nuuf dhiyeesse qabna.
Dhaabbanni African Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minnesotaa jiraatan qabeenya horachuun humna dinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minnesotaa jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teekniikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. African Economic Development Solution bara 2008 yeroo dinagdeen United States laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minnesotaa jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'uu pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannanaa Galgaluu himan.
Organisee jalqabu kennan duratti akkuma beektu 2018 yeroo dinagdee biyyi kunii fi addunyaan faanaanshaalii baay'ee dhageessi gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessaa bahu yookaan hojii isaanii fuultaayimii hundaan paartaayimii fa'aa hojjanii namoonni yeroo dinagdee gad deemu duraan ka bahu nama migrantii kana. Ture namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinesa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turanii yeroo kana arginutti organizii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaafne.
Namoonni Afrikaa irraa gara Minnesotaa dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratame hin turre kan jiran obbo Gannanaa Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu obbo Gannanaa himaniiru.
Tajaajila keenya kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalii jiranii namoonni Oromoo jiranii namoonni Itoophiyaa namoonni Eertiraa jiranii namoonni Laabeeriyaa jiran Naayijeeriyaa namoota Afrikaa keessaa komunitii adda addaa keessaa baadii tajaajilamanii hedduu jiranii sarvisii organizii keenya irraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minnesotaa jiraatan 67 carraa liqii argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa. AIDS waliin ta'uun geggeessanii mul'isa. African Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni African Economic Development Solution jiraattota Minnesotaaf kennu maamiltoonni akka bizinesii jalqabaniif liqii kennuu, leenjii bizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1,400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira. Akka obbo Gannanaa himanitti.
Tajaajilli kenninu Business Development Training Programme inni leenjii akkamiin bizinesa ofii jalqabuuf yookaan ekspaandii godhuu akka danda'an irratti tireeningii kennina. Tireeningiin kuni 7:12 kan kennamu. Torbaanii guyyaa tokko kennina namoota rikruutii goonee tireeningii kana fudhatanii tireeningii dhaalatti teeknikaal assistant jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuun. Kun ammoo liqii kennina warra bizinesa ofii barachuu barbaadanii namoota bizinesa istaartaap haaraa ta'anii fi haga 2025 kennina namoota bizinesni isaanii jiraateeti bizinesa keessatti turanii ekspaandii godhuu barbaadan jechuun babal'ifachuu barbaadanii fi haga 2000 kennina namoota bizinesa isaanii babal'isachuu barbaadaniif pirogiraamii 2ffaa isa kun ammo namota mana bitacho badbadani first time home buyer education and housing council ngira man namota mana bitacho barbadani isa certification isan kenina barum sakenina house council ni kenina financial education ni dile university da namota regasani aka baratani ratti gondagona university na financial education kun ammo workforce development namota kuji barbadani iratille hojenna kune adafi arti tajajilamneti atami adan kenna artin kenna akka maddagalilu tawdandaw sairra hojennechu
gama bratin namonni abanni African Economic Development Solution gama LNGF likekennutin deggesetasi sefeddun hoji sanitta kamil khan sagale amerkatti manijirum obo fraul usha dabata gejiba namota deddebisu Twin City Mobility jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deeggarsa African Development Solution irraa argatanitti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqaban yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45tti guddisu dubbatan.
Akkuma biizinasa jalqabneen takkeedhaniiti sarviisa biizinas development jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka proposaalii akkamiin akka dhiyeeffannu nu barsiisanii sanirratti. Anche ammo akkamine biznesa keen akka marketi godu dandeenu marketing irratti guddisanii nu gargaarani aga marketing san fixaniin booda ammo finance and accounting service nu kennan finance accounting service saniin booda ammo liqii bariidi qoowi akka credit history building goonu jedhaniiti nu kennani qarshi sanillee yoomu san kaffallee fixnee gargaarsi isaanii biznesa kamiinillee kaaroo jalqaballee ta'e ka jalqabu ta'ellee ka jalqabeeti tureerullee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf gahee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban.
Gama biraatiin adda beekoo tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diilaa reestoraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi African Economic Development Solution taasiseef akka see fayyade dubbattee jirti.
Jalqabama isaanumattu biizinasa kana na banu na hojii rakkatan baay'ee. Jalqaba 2020 argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argata. Achumaan innuma jedhu mana bituuf gaanee rabbi na jabeessee rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa ka ga'u waan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanatti of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef. Kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee naa hojiin deemanii naa karaa naa banan. Gorsa ka kennuuf abbaan fedhe gosni barbaade deemee kusaa fi moti namaa fi moti ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warriin gargaaran. Afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'e si gargaaran.
Diilaa reestoraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa damee isaa babal'isaa akka jirus adda beekoo tufaayimaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a hagayyaa keessa qophii Liter African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu muddee 9-10 bara 2021 qopheessuun gama geggeessummaatiin hubannoo namootaa gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Amma immoo qophii ittaanutti isin dabarsina.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Dhaabbanni misooma addunyaa Yuunaayitid Isteetsi USAID waggoottan 60 darbanii fi karaawwan investimentii qonnaa, barumsa, eegumsa fayyaa, karaa inerjii, jaarmiyaalee guddisuudhaa fi Afrikaa hunda keessatti shariikota isaatii wajjiniin hojjechaa ture. Gargaarsi USAID balaa dhibee HIV fi busaa gadi buusee namootan miiliyoonatti lakkaawamanu iyyummaa keessaa baase. Akkasumas addunyaarraa bakka kamiinuu caalaa Afrikaa keessatti galmaa'umsi mana barumsaa sadarkaa jalqabaa akka dabalu gargaareera. جدان هوغانتون يو اس ايد سامانتا باور والغاي دلدلا في انفستمنتي يوكام بيزنسا يونايتد ستيتس في افريكا برنارت
and our unwavering and long-standing commitment to Africa will continue as we partner with countries to battle a crippling third wave of COVID-19, build resilience to climate shocks, and strengthen the rule of law amidst a troubling democratic decline on the continent.
Ibe COVID ku da sagale isa dambali sa dafa da tabsisu daf. Ala kilinsa abata mata e humu daf. Ala demokrasi ardicha isa gadibu ade majiru kesati ulantumma sera jabesu daf. Biyota wajin yemu ujecha jiru kanati wadanke nyahinin jijiram nefi. Endi para era nu Afrika at Afrika mnu itifuf. Garu walitti dhufeenyi Afrikaa fi United States isa harka caalaa gargaarsa irratti hundaa'e gara daldalaatti jijjiiruun yeroon isaa ammaa jedhaniiru Samantha Power. Sadarkaa gargaarsa alaatiin wal hin qabannetti investimentii diinagdee jabeessuudhaan walitti dhufeenya jaarmiyaalee dhuunfaa biyyoottan keenya lammanii gidduu jiru cimsuu qabna. Kun yaada gaarii dugda duubee duula guddina Afrikaa waliin ijaaru Prosper African Build Together Campaign isa walgayi amma kana irratti labsameti. Wada daldala fi investimenti karala mani Afrika fi United States gidduti taasifamu qabu olkaasuudhaan hirmaanna yaada Afrika badhaatu taate waliin ijaaruu jedhu United States in jajjabeessiti. Kara yaada guddina Afrika Prosper Africa jedhuun mootummaa United States investoroota Amerikaa biizinasii Afrikaa isa investoroota fi qophaa'aa ta'e wajjin wal qunnamsiisa. Kun investoroonni yookaan warreeyyiin qabeenyaa akka gabaa Afrikaa isa ariifatee guddachaa jiru keessa seenanii hojjettoota Afrikaatii fi United States fi carraa hojii akka uumanu taasisa. Karaa yaada duula guddina Afrikaa waliin ijaaruutiin United States tarsiimoo investimentii biyyoottan Afrikaa fi United States fooyya'a jabaa abdachiisaa fi hirmaachisaa ta'e lafa qabsiisuudhaan walitti dhufeenya bara dheeraa Afrikaa wajjin hin qabnu ni cimsaa jedhan Samantha Power.
We will do this in partnership with African countries and in accordance with American values rooted in mutual respect, national sovereignty, democratic governance, and individual dignity, not as a means to advance our own interests or seek favors in return.
Kana biyyoottan Afrikaa waliin kan hojjannu duudha Ameerikaa isa wal kabaju irratti hundaa'e birmadummaa biyyoolessaa haala mootummaa dimokiraatawaa ulfina namoottan dhuunfaa irratti hundeeffame malee fedhii keenyaa fi yookiin bu'aa argannuuf jennee miti. Qabeenya dandeettii isaanii yaada isaan qabanii fi hojii uumanii ofiis fayyadamanii namas fayyaduudhaa fi miira biyyoottan Afrikaa qaban irratti amantaa qabna. Amantaa sana gara sochiitti jijjiiruudhaaf yeroon hojjechuu qabnu ammaa jedhaniiru Samantha Power.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin